changalo na esanyangale kulukuta kumatama gundese kuvaboto gema zinage yadianonya esubi yadiambaza echiroto chentisa musuti nobubonero bweunya nawambaza obuwowo mubongo we yazimba amaka malungi la yasiga ekifaananyi ekimwenya emboozi gyanyumya kati yote mwenya yagambibwa mu maaso andibawa kabenje teyawulira teyawulira ngakyawunuuna nga bwe yejjusa awunuuna Sozane chiroto chantisa mutai mubongo ponga byoya tata zayo mutwalo biko mukwano kwagwawo ogwa mafandale gwe banda genya ndobye mubechi kwata kenyo funyene ndoza zinyukansi muliza maji kwenda yanjuleka wadde mwenye ngomu wiki na choka nagambi wa mumasa wa nivawaka benje saulira nasongo la mumasa